Nimeonaje mapenzi, shambiwa hatari. Sijakata, sijiwezi, nyonge mina kubali. Anyo mapo siwezi, mwonyesha daktari. Bada ya miaka na miezi, bado nina maswali. Mbono konyona, vilo na vyomona, yulo liye na ye sasa. Karo itapona, Mungu nisaidie, nisilie pone faster. Away from you, so my tears dry up. And I can smile again. And this caterpillar can finally butterfly. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two, 10,000 pieces, yeah, yeah.
Kuonyesha kujali, nikajitahidi kuenzi, kujifanya hodari. Ulishindwa ni hendo, kwenye pendo kaweka mapengo. Kuziba sikuweza, oh yeah. Kishingo upande mwana mnyonge, naona bora mbele nisonge. Kapata mwinginewe, wakunipoza roho. Tushanza fanana, tabia tunaringana. Napatara kwa naye, hey. Tunafatana fatana, ye bibi mi bwana. Napatara kwa naye, yeah. Anipaka joto joto, na kundekeza kamu toto. Chuma na kipasha moto, nazama mazima. Oh yeah, hey.
Pone faster. Away from you, so my tears dry up. And I can smile again. And this caterpillar can finally butterfly. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two.
Oh no.
Broke in two. It made a big, big sound when my heart hit the ground. And it broke in two. 10,000 pieces.